olwali Uganda ejaguza olunaku olwabazira olwongera okuba tooki n'okutendereza abantu abafuna obulamu bwabwe mukawatakomentainale mu buyinza. Olunaku luno lwongera okuwa ekitiibwa abaali abalwanyi n'abantu ba bulijjo abaafunira mutoolamala emyaka 52 abatakomentainale mu buyinza wakati mu kulwanyisa gavumenti esalikira kuya Milton Obote n'eya Tito Okello Lutwa, nga kino kyasomesa gavumenti ya Uganda eri ku kiseera kino okutandika okufuga eggwanga mu 1996. Minisita akola ku nsonga z'owa pulezidenti Mire Babalanda ategeezezza nti omulundi guno ogwasatu mu omusanvu embo ligenda kubeera ya kumusimbaga n'okunyonyolwa ekya Ebola okoloka mu ggwanga erya Uganda. Emikolo emikulu gigenda kubeera ku mwaka mukulembeze w'eggwanga ag'entebe era nga yeetabira wansomulamwa ogw'okwongera okukuuma ebitofiddwako n'okakasa nga babaako bye bakola okakasa nga Uganda eyingira ku mutendera gw'amawanga agatali maavu kyeta middle income status. Mu mbeera y'emu waliwo abaka palamenti abateesa nti ensimbi ezikozesebwa ezaali zigenda mu kukoleteekateeka emikolo egy'olunaku lw'abazira egy'omwaka guno zigenda okukozesebwa mu bintu bigasa eggwanga mu bulokozi obuweereza eri bannayuganda. Kikidde gavumenti okulanga nti olunaku lw'olugulo olw'abajwazi lugenda kukubeera ku mutimbagano awatali kusaasanya nnyo nsi lwaire ku mwaka omukulembeze w'eggwanga entebe era nga bwezimatalokka bagenda okubeerayo mu buntu. Abaka palamenti bagamba nti ensimbi zisaanye zigende eri emirimu egy'enkizi ly'eggwanga omuli okusasula abasawo abakyayiga okutuusa obuweereza eri bannayuganda mu malwaliro ag'enjawulo okwongera emisale gy'abasomesa n'ebirala. Baka w'ekibuga ekyembaale kali mu Masaba n'omubaka omukyalo w'emikono Shira Amanio bagamba nti Shira kituuse gavumenti aniko okutandika okusoosowaza ebintu ebikulu efe mu bintu bikyalina makulu ery'obuweereza bwa bannayuganda. Byonga bisse ku mabbali Pulezidenti Museveni yayongedde